mfana wami umalume akanamali umalume uthi uzobona kusasa
hayi onke lukhona ezingithatha kancane ke sithi angikhona ukuthenga utshwala angikhona ukusaphazela abantwana good lebenza umsana
Hey, Uncle Lincoln.